westhitmusic.com.
This is Sunny Empero Yakumwa.
This works.
You came, what up?
There I took a good campaign. Ni never get to presto. Namaste.
Ulendo. Shishindinga kabila kono mbanyalesa wanti ine. Davanika kuhuza vene na pitamo iwe si unga pili ve. Sivi sivi kake vibuela maino. I trust the Lord. I am a balloon in football. All my blessings they offer, Lord. Sivi sivi kake vibuela maino. I trust the Lord. I am a balloon in football.
Kweze kwa time life paina chitaya. Kukangi wakura unga okaya. Banepa kubapanga chongo na mafaya. Kukonera pempero ndao makoro bali maya. Wanzako bapunzira we muklasi wakupish. Sunaripira skufiri mlungo skuti na series. Ni fiumu ya chikongo mlungu yet na mtambizi. Mavuto muchi kristu ya nankulisa. Pressure ya uza mundu mlungu aliko ni shiuli broku. Wanzako wajera msegulira dofo kusiva lendo. Nilandro tomu kamvela noksi mkwanisa. Comforting yourselves ina machimo poku. But sina resere kukwata. Bible mumwamba pachifuwa na kata. One on one wine nae nikashivata. Mbuye maparo furu shua kwa timu atakata. Munipa sana vene sina pempe. Kwa tisindine nezo pempa pachitente. Kuzunguluka kwa tindine zende. Ya weyu watu mash maparo sini kapele.
Shishindika kabila kunu mbanya lesa wanti ine. Dawanika kuhuza vene na pitamo iwe si unga pili ve. Sivi sivi kake vibuela maino. I trust the Lord. I am a palo ni fubalo. All my blessings they offer, Lord. Sivi sivi kake vibuela maino. I trust the Lord. I am a palo ni fubalo. All my blessings they offer, Lord.
Yeah. Yeah, kwenze di time yepa nyumba penze nongwe. Mumala mwenzo dabwa tika japo kombwe. Chikwangu ataja takolola, batinjala ingo olola. Tinapika poka penta, all types na yako sholola. One boba kokoro chikoswe ife na kazizi. Nisiva chitika tika diako mpwaratisi. Ushe unalota pochi loto chapa city. Kusenseni bari chokani panja bakiri nemo vene sisi. Chokani panja nyumba ipumu lego. Sibenzo ziba benzo kambi sana na buteko. Now I'm at the place where I've gone beyond potential. With properties in a burg where I collect the rental. Now an icon in the city and a race where the clouds are at. Self-made man, not a Mario is Bowser art. ABX12 but I'm pushing to a Maserati. I know that I'm crazy bros ill coach like Ancelotti. Tafika paja peneswana. Tiga nizi repu. Tafika paja pamene Yesu alimu circle. Tafika paja pamene moto kasiva madeko. Tafika paja tinga dope momo okadeko.
Shishindika kabila kunu mbanyalesa wanti ine. Dawanika kuhuza vene na pitamo iwe si unga pili ve. Sivi sivi kake vibuela maino. I trust the Lord. I am a palo ni fubalo. All my blessings they offer, Lord. Sivi sivi kake vibuela maino. I trust the Lord. I am a palo ni fubalo. All my blessings they offer, Lord.
Nikakumbuka kwena choka ineni marira. Veneteso donsana oba natisia. Wana chuba shortcut wana siya mira. Kulia mbuye ni kuna kilira. Munyumba muli che soti. Ulibe fofada uchoma che doti. No entertainment, no TV muli che boti. Bati murungwa chinza vintu muma second. Kwezi kote mtezo pushinga ma promo. Zeso perela pastuti seso fika muma komo. Nyimbo 5 months 10 views. Ye kusiriramu rocking the same shoes. Shito tina esa kusakira chok vakanzu. Mwenezo tamangira kuzifunza satana bwati vintu wani mangira. Matosi inevezo nfalira. Bati murungu nwachikuku venezo funika vonse zolemba mkapuku. Yezo tabu sana tikatiera konkuku. Tikapika nzima ndio
kwanga suku. Chishindika kabila kunu mbanyalesa wanti ine. dawa nikakuuza veni na bitamo iwe si ungabili ve sivi zivi gabebi mwela maino. I trust the Lord, I am a baloni fubalo. All my blessings they overload. Sivi zivi gabebi mwela maino. I trust the Lord, I am a baloni fubalo. All my blessings they overload.
Era tsoka kot kambeko nirebo keto presto nabastin ulendo wa food goten mashad set mapiri tune wapa big joy sort era cos drug gangst KT Cancera Justin Mullin Tutra One X Spato Pasik Mr. Tyson Tim Ricky Ban Opino Tsar Mr. Ruben Yiren God Severite Push
Tanto
Jesse Metal Fabricators Enterprises Olendo Afford
Add it.
Downloaded from westheatmusic.com.